o tsamaya bosigo. O robala setlhare o tshaba mapodisa. O rompile sepoko,
sepoko sa mosadi, mosadi wa lekgowa. Ashiwe, 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 ashiwe.
O tshare ha tsamai, o tsamaya bosigo. O rumutse mapodisa. O tshabile ka tšhelete ya setšhaba. Lekgetho la kereke. O shika ka mokgotla wa tšhelete.
Le bareng. O groove short left. O groove short left and it's fine. O groove short left. Moro o tshabile. Mabane
o tshabile. Hey o tshabile.
Batho ba robetse. Moro o tshabile.
See you.